Dem say ya mafia.
African.
Only mu wala mafia.
Mafia generation.
Dem say ya mafia.
Bwata ba mafia. Tati mala.
This another deal then. Big things are one. Ayo Di Mario, I'm on a wizard OG. Jogera mazima we gaba mazima jogera gali yo. Me never sugar coating. Me move a bigger
this a legend production.
Jogero rabu do mula sibe natia. Besti mani we ya fuka gawasa. Even to yo mubwano sibi angu kubasa. Kuba mogia ita kusigula ta kuwasa. Akulese siga na kusubize di kubita. Mbatali na wadomo pila kwa tulagita. Oyo bulika kuwa kulabisa bulabisa. Oyo lomba nyanti je wafano vya limanida. Oyo msaja taksobula. Na chila biyao. Kwe wachimanyalo ya kutwala tena weto msobula. Na mula biyao. Kati mazima na matuswala.
Wangazi mafia. Asana na fulo msaja mafia.
Kwe gamba cheche momu saja mafia. Asana na fulo mkazi mafia.
Awalala tebachimala.
Mafia ku mafia. Au mune watalafia. Karibu sanga mafia fuya. Taba mafia mulavu.
One way a ticket and no two in a mafia love business. Yet I not you walking at that.
Uwa mato uganga na konya yanga. Walioba mafianga bali na talanta. Walioba mafianga vieta la bagaga. Waliona bali ngevibu zebie balanga. Yasenu kuyaka yaka yekwa kwa babamba. Waitambale ya vya kubita na kusamba.
Oyo msajia taksobole. Na tira vyao. Uwachima nyalo ya kutwala. Tina weto msobole. Na mula vyao. Mazima katila matuswala.
Wangazi mafia. Asana na funo msajia mafia.
Kwe gamba cheche momu saja mafia. Asana na funo mkazi mafia.
Awalala tebachimala.
Mafia ku mafia. Bwataba mafia tachimala. Waline watalafia. Agenda kwe guyavuya.
Nse mafia simuta na chumanya tanda. Agenda na vinyumi sanga ndimanda.
This is a legend.